You mean to tell me wanaume amkutosheka na kutoboa masikio, mkaenda mapua, some of you mkatoboa macho, mukaendea Prince Albert? Have you guys seen the Prince Albert piercing? Utatoka tu umetoboa kila mahali ukakosa, then you decided to uangaliwe. You should go get checked. Hakuna Mkenya anaweza kuwa ameweka kitu kama hiyo. Kwani amsikii? Amusikii uchungu nyinyi? You guys. Munichanuange.